Ndiyakhululeka wenono kulapho ndafuna sikhule kunye oyincwadi efundekayo ayithi loo nto bekulula sibhidana sixabana kuyophumilanga nalapho wakutshintshi lutho ndisakuthanda Ayo, ayithi loo nto bekulula sibhidana kodwa usandithanda
Okwenene minyani uyathandeka eka Okwenene mimpela uyathandeka eka Okwenene minyani uyathandeka eka Okwenene mimpela uyathandeka eka Nandifunda wena
Sugar, sugar, lang.